the beat.
My Chioma, I love you, Chioma. My Chioma, I love you, Chioma. No wahala, ni kwa kufala. Tayari nishazama kwenye kina mama. Kamoyo kangu pita ai, naufia kukukosa. Waone wanajaluzi au watufeki, titi fotati kukwacha staki. Minakupenda ayeye.
On the beat.
My Chioma.